Amahubo 11 verse 1. Ngiyaphephela kuJehova, nisho kanjani kuwo umphefumulo wami ukuthi balekela entabeni yenu njengenyoni na? Verse 2. Ngokuba bhekane ababi bawusa umtsalo wabo babeka imicibisholo yabo entanjeni ukuba bacibishele ebumnyameni abaqotho ngenhliziyo. Verse 3. Nxa isisekelo sidilizwa, olungileyo angenzani na? Verse 4. UJehova usethempelini lakhe elingcwele, uJehova isihlalo sakhe sobukhosi sezulwini, amehlo akhe ayabuka, izinkophe zakhe ziyahlola abantwana babantu. Verse 5. UJehova uyamhlola olungileyo, kepha umubi nothanda budlwangudlwangu umphefumulo wakhe uyamzonda. Verse 6. Unisa izihibe phezu kwababi, umlilo nesibabuni nomoya oshisayo kuyisabelo sendebe yabo. Verse 7. Ngoba uJehova ulungile, uyathanda ukulunga, oqotho uyakubheka ubuso bakhe.